Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Kala keɗiɗo studio Tamani oɗo saaha, yo sakkimaɗo Ousmane Dicko haalan ton kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse la Bamako, Gagny Kanté wonani en to ɓoggi janɗe to. Yalla leydi Qatar ana wondude e waddude e guɓe jeeɗinkoje ɗe daande ila nde ɗe nannguno sahal Mali le lewru juin hitande 2012 ndena yo landogal manngal, saabe kayfoje kewɗe dogi e dow hollitinde Qatar ana faabatono ɗeɗo guɓe ɓanɗe kaɓorde. Giggoldu boni hakkunde leyɗi arabe kewɗe e Qatar bata kayfoje dogoɗe dow muɗum faabade guɓe torroje ɗe. Ley dawol taktigol Donald Trump ngol o dardino leyɗi alislamen ɗe fu gadda dande kaɓa e satere dina. Yontere yaɓɓinde noon sariya ɓamama fa waylitono nuygal sere leydi meɗen, kanɗo sariya ɓamaka ɗoni sariya ɓamanoka hitande 1992 ñande nogayjo leru février nde. Sariya kesa ƴaɓɓakidu lahno latogol jaɓani hono latogol sena fawarde e taynugol ho conseil de collectivité. Defdu fuɗɗi ɓeete hannde le leydi meɗen ndi fu kidal ana hen e wi ministre jande leydi meɗen dabareji fu ɓamama fa latoron no yirrani. Yo ɗi goni sambe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla moɗon e dow studio tamani. Giggol leyɗe araɓe dimbike saabe hono Riyad ka Ker fawarde e Abu Dhabi kañe e manama ka fu celi giggol muɗum e fewde e Qatar kayfaɗo du faabade hono torra o anniya ɓamaka ɓamama hono ñalade sappo joyi ñalade sappo e joyi caggal ko Donald Trump li dawol muɗum dartuno leydi alislamen ɗe fu laato goto le haɓugol e satere dina. Keɗɗana Oumar Waygalu.
Doha wala fu ko haali ley ɗiɗo ɗati to Sydney to kanko keƴata hakkunde Amérique e leyɗi ele goɗɗo nodde teɗo Rex Tillerson o hollitini leyɗi ele golf ɗe fu nanguidira. Ɗiɗo tiɗalaji mataki ile ndeɗo fedde darna hitande 1981 le ndeɗo fedde haramayni ana ley hen Bahreim, Imrat, Arabi Uni, Kowet, Uman, kañe Qatar. Leyɗi ele tati ɗe fu kollitiwide gollidita e Qatar kasen haramayni, Imrat, Bahreim, fayottoyo Égypte. Ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum beete hannden. Ɗeɗo leyɗi ele kayfi Qatar widan wonde faabade guɓe nodditirtoon e jaadinkoɓe ɗe ɗum Alkaida kañe e État islamique. Jeɗowal kabaruji gotal ana le leydi haramayni ndi holli tiwide wattu joni o makka waran ɓamde anniyaji uddude keeri leydi muɗum hakkunde muɗum kañe e Qatar. Foti wayde jam e deɗeɗe naata le leydi maɓɓe ndi. Leydi Qatar ndi ɓe goytiki ñalawma hannden o ɓe mbi Amérique wondi hayfudeɓe ɗiɗo golleji no worrino wala fu ko jiɓidiriɓe e guɓe jihadinkoɓe ɗe.
Ila nde guɓe jihadinkoje tati nannguno sahal Mali lewru juin hitande 2012 nde kayfoje de kewino andinoje du Qatar ana faabatono guɓe ɓannoɗe kaɓorɗe ɗe. Keɗɗana Oumar Waygalu.
Journée kewɗe gonɗe le leydi France ndi kañe livre ngaji ɗi kollitiwide tiɗallaji kewtiɗi leydi Mali ndi hitande 2012 leydi Qatar ndi ana wonno ley hen. Ɓe kollitiwide ndiɗo leydi ana wonno faabade mujawo kañe Ansar Dine. Ɗum France sakiti famde so jaɓɓiti ɗeɗo guɓe jaadinkoɓe law. Kanko maire gonno to gawto hayfino ndiɗo leydi wotiri o wiɓe ana gonno wallude guɓe jaadinkoɓe ɗe. Noddeten Eric DC kuminiɗo kabaru sirriji le leydi France ndi holliti wiide darde Qatar ana mawni ley hen sanne. Caggal muɗum goɗɗo noddirteɗo lehid mésar andanɗo kabaru no leyɗele ɗe gorrino hollitiwide Qatar balligo mo wondi e wadde le leydi Mali ndi iɗum mawni sanne. Ila hitande 1980 fa yetti 1990 o hollitiwide madrasiji kurɗi ɓen moƴƴini le leydi ndi. Wala fu kon immaɗe muɗum en sona wattude hakkillanta ko jaadinkoɓɓe le leyɗele yimɓele gomɓe ɗonɓe. Caggal muɗum ɓe mbi ɗiɗo golleji gooti Qatar ana wondi e gollude le leydi Siri ndi. Ɗo Mali ɗon miccitiɗen wiide leydi haramayni ndi du ko wallata leydi ndi ɗum famɗa fewi ka yimɓele makkankoɓɓe ballirta hono Qatar worri noon. Wattu joni o ɗiɗo ɗati gooti ɓe gondi e gollude le leydi Égypte, Libye kañe e Tunisie.
Honjotoɓe yogaɓe ka kolliti selgol giggol hakkunde leyɗi arabe e Qatar hana ko kutteji muɗum kewto giggol hakkunde muɗum e Mali. E wi maɓɓe noon Qatar ana hani hollitinde mulaki fewi faabade guɓe jeeyadinkoje ɗe. Kanko Serge Daniel dunke andal ndena wonko haalde mumin sendebu keɗoɗenɓe.
Gollidal hakkunde leydi Qatar e leydi Mali kañe gollidal hakkunde leydi Mali e Arabi Saudite ngalda. Leydi Qatar ana jogi caɗɗele kewɗe. Min faamay fey ko faaɓotoɓe Qatar ana golla le nokkuule ɗo jaadinkoɓe ngoni. Miɗo miila Qatar ana haani yaltinde dalillaaji kollitooji fey hunde jillondirayndi e jaadinkoɓe. Mi miilay so ɗum ɗum waawi waddude caɗɗele do gollidal hakkunde leydi Mali e Qatar. Ka leydi Mali ana haani miijade do gollidal makko hakkunde leyde hono Qatar. Mi andi kay diidalaji di leyde arabube jogi yo rafi leydi ardindi e hakkille an adindi buyta ta fe hunde le golleji jaadi kobe li saha leydindi. Sabe debbe ben jogi fa botobe godde wala furko dum wawi hadude le rafi denagu li saha leydindi.
Kala ko jiddo famitaade poode faydo be madame Facebook na Twitter na do do baawi holitinde hakkilaji modon do noddude numeroji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 député mbami sariya wali tigo nuga sariya led meden bamanoka noga e joyler fevrier hitande 1992 ka yontere jappine de nenno wote wadandu e do sariya kesaka nyande jene lewru juye warondu yalla e ka jabane ko heewi waylitama le kesakan hono darnugol sena fawarde e taynugol ho conseil de collectivité keddena Umar Waygalu
sariyaji kesingaroji yaltinedi di idi njafa e sariyaji temedre e chapan e nayi di ngattete le nokkule sappo e jeegom yoga dido sariyaji fu itama le mande nugal sariya mabbe galbe noddata kuru kanfu kangol le dido hejoji kedjaade be kolliti wiide yimbe la watnaabe noddirtebe sena en garan darnede le leedindi fedde noddirta ho conseil des collectivités de waran itede ton député mbé be garan suubede be ngada duubi joyi dum heedintine kasen be noddirta sena be yoga mabbe fu horeju leedindi kanyo suboto dum le goldo sariya wala no hollita wiide no politique wori le leedindi no kanko horeju leedindi o warta darna jidun wana gouvernement o kasen le majjumbe bi nuygal sariyawol golbe noddata cour supreme gol waran darade sariyawol jaddo bol le leedi meden di lamu horeju leedi ndi o warta memede so sariya na wara faa ilte kasen le leedi meden di du kambe député be mbaawi joddade na horeju leedi ndi o wayliti dun so wana so dun wari faa dun mema lamu horeju leedi ndi wana lamu député mbé le goldo sariyawol don hollita wiide suudu sariya ndu noddata hot cour des justice wondu le leedi meden di dun tawata ke le nuude sariyaaji de kasen kanko horeju leedi ndi o so wara famo wato du o wato te yeso nuygal sariya gongal le leedi meden di dum watta yeso cour supreme to
defu fuddi beta altinere handen le malifu kidal anahen hikka yo ujinaji temede dido e chapade joyo e jetto fawarde temedere dido ngadata def le nokuje ujinere temede jetti e chapade jenay le leedi meden di fu ministre jande leedi meden non kanko mamed ag erlaf bangi gouverneur segu e horebe jande be uditi amwel fu le hono janginirde banjugu boare do hokkude tan yamiroore puddoode def dum woni les régions sego nanno o holitidu batte wayde de yernde nokkuji sappo e nayi ka cottinama yaade hono paale godde fa def ngada ton kanko Mohamed Ag Erlaf honko halde Mohamed Cissé ke jado studio tamani to seguto ke denna Mamadou Sama Seku
jusqu'à l'heure de l'ouverture
fa yottade wattuma urutima amelo ko o kala tilalaji dimin kulita non dawrama tilalaji hono wattangul hakkilo nokku santuruji di batte rafundenago bangal mudu hakki santuru ji sappo inay ngoni nabadi nokkuji goddi jena bangal jenna yuwaru etenenku jeegom der cercle ñono e kanye centre goto bisimido ndartobe cercle goto der lamu kidaltun cercle o yo tesalit non sukabe le ko ñungiti ba yoga gonbe der d'accord de basikunoto murtantun haani kambe dun wadde dadundiral der ndedo d'accord de wotere subande lannde dadundiral hakke ujunaji temede dido e ujunaji chapande njoyon e ujunaji jetton kanye temede dido ndartobe peccade der centre ji kiwdi hakke temede ron e chapande din joyon ndartobe ngoni der kala santiri mo adam mudun buri fuf famdude yuma kidal o bisimido chapande jaddon nartobe
kidal ki nake 70 élèves
hono horebe jande kidal du ndokki tejaral def fuddi altinere handen le region o directeur dun kanko bay ag mahaha mo kidal o andini anabado temdere wabbe def le kidal o tesalitu fu kanye tesalitu fudu yele nokkuro watre region angarata
Union européenne et Royaume-Uni, Ngoni Fabo Tobe, Studio Tamani.
Sengarte kabaruji region ngaji meda hono ministre soldat sen leedi meden yahi chakite yontare jappine den nampala le region segutu tienan kulubali yahi duwanade hono sakiraabe heddi be hen be fawarde e gouverneur o wiidu jama an haani gollidinde habbe teewi meden fa dialogal hebe nenno andini o nelan etat major fa andan hono tidalaji soldat sen gombe tombe fa di kebane jogala jawnido siga sadu ONG Alfarouk Fabi Kekenya yimbe be kewa dole les régions o nena toni sapo gawri faade toni sapo maro ngada e dokangal kalisi mudu anaba yafa e mido sapo sefa dokangal du wadi yeso lami politiki ton faade e lami be nokku ton kany e sayibe siga so ona pikirdu faate do nyaw hono kelo daado fuddi le mali do bete handen den ansongo anaburi sukabe ujina sapo jeton ono be hitande yaade dubi joyi fiketebe le balde joyi le balde nay nenno kita du le region kaidu nenno kure ujina sapo nay ndokete cercle o yalla nya o ana laba le dedo pale fa mbiatal yodo kaddo le dido kabaru kedde hedal faande yotre mane yeso yen tawde jango.